nipeleke, nipeleke kwa baba yangu. Mahangaiko na mateso imedumu, niko nalia sawa kama toto ndogo. Inataka kumuona baba yangu, abiria, abiria usiniache. I'm not afraid.